On the topic, without it we are nothing, and without it we gain nothing.
Ngifisa singeneke manje ehlokweni sesenkonzo namhlanje ukuthi ngaphandle kwakho asilutho, ngaphandle kwakho futhi asinakuthola lutho.
If you're busy turning to 1 Corinthians 13, you're right.
Uma ufunda uvule iBhayibheli lakho kwabase Korinte boqala isahluko seshumi nantathu.
I'll also be turning to 1 John 4, verse
7.
And I'm fully aware that as I speak this, as I share it, this is a message for me. I need it. I preach it to myself as well. For it starts off by saying, even if you are very eloquent, in verse 1, even if you can speak with the tongues of men and of angels,
even
though one can be ever so eloquent and reach the heights of expression which can touch people emotionally, soulishly.
Noma ngaba nokuhlakanipha ukuba ngafikelele enkanyezeni, ngibe nokukhuluma kukhulu nabantu, ngikwazi ukwenza izinto futhi ngikwazi ukuthi mangikhuluma ngibathinte abantu.
And there have been great, great speakers, and they still are.
And kusekho kwaba khona ayikhulume abantu abakwazi ukukhuluma ngaphambili, basekhona futhi namanje.
There was one great orator about 250 years ago. He was also a Shakespearean actor.
Ukhona komunye ke umbikezeli owaziwayo eminyakeni le phambili futhi ngathi ke wayedlula lapha ko Shakespeare.
I think it was Spurgeon who said of him that he could utter a single word like Mesopotamia and cause people to laugh, or say the same word Mesopotamia in a way that they would all cry. So I'm fully aware of the desperate need for God by His Spirit to work. So you help me while we seek God's word together, as we examine it together. You be in prayer as I am.
Lapho safunda izwi kaNkulunkulu ngomthandazo, yiba kanye nami ngomthandazo, sisifunisise kahle le ndaba kanye kanye ngomkhuleko.
Because even if it is great speech according to verse 1, that covers all the languages and all expressions and all emotions and even the angels' languages, if it is without God, without His love, it is all just a noise.
Ngoba ngaba noma ngaba yiphi inkulumo, noma ngaba yiphi ingxoxo, noma ngabe kuphi ukukhuluma nobuchule, noma ngabe ngathinta abantu abangakanani ngakho, noma ngabe ngingaba nendlela yokukhuluma nabantu, kube into ebonakala impela, kodwa mangabe ngenayo uNkulunkulu kuyilizeleze.
When I come into a service, I often pray, Lord, find me out, discover me, catch me.
Lapho ngiza lapha enkonzweni, ngiye ngathi hawu Nkosi, ngihlole, ngifunisise. Lapho usungifunisisile Nkosi, ngibambe.
Corner me, don't let me escape.
And
this is one of these words, one of these texts that surely you have to be absolutely stone dead to, not to be caught and to be discovered and to be exposed and stripped by this word.
Lelizwi lingelinye lamazwi okumele ukuba silivumele ukuba lisiqaqe futhi lisembule lisiveze njengoba sinjalo singaphunyuki kulo.
Now none of us really can reach these heights of speech that are spoken here. Some are more gifted, some are less. But so what? Even the greatest speaker is but nothing and is only an irritating nuisance without God's love.
Akekho kithina ongakwazi ukufinyelela ekukhulumeni okufana nalokhu, ukuhlakanipha kulapha, ulwazi olapha, injula yolwazi lapha, okufinyelela emkhathini indlela okujule ngayo. Noma kunjalo, kodwa uma uNkulunkulu noma uthando kaNkulunkulu lungekho, phoke.
And it says this, Paul says this in the midst of saying, seek the gifts, seek the greater gifts, like prophecy.
Lokhu uPaul ukusho ngesikhathi ekhuluma ngezipho eziningi ezahlukeneyo. Uthi kodwa ke okukhulu okumele ukuba sikufunisise yilokhu.
But then he says, like in verse 2, even if you have the gift of prophecy, speaking the mind and word of God.
Evesini lesibili uthi ke uPaul lapha noma ngaba nesipho sokuprofetha isipho sokudlulisa umbiko sokushumayela.
Even if you have insight, the second part of verse 2, insight that is so amazing that you are able to understand even the mysterious things behind the word.
Noma ngiqonda nginolwazi futhi ngiqonda izimfihlakalo. Ngiqonda konke okhona la.
And the mysteries of this world.
Ngiqonda zonke izimfihlakalo nginolwazi nginakho konke lokho.
And you understand it adds all knowledge.
Futhi ngingafinyelela kulona lonke ulwazi.
And knowledge keeps on changing.
Qaphelisisa futhi lapho ukuthi ulwazi luyaliguquguquka njalo.
What they knew 20 years ago is put into the back shelves of museums. It's hardly worth anything today.
Okwakukusha eminyakeni amashumi abili adlule sekuthathiwe manje kwaphushelwa le emuva sekubekwa le museum sekubhekwe okusha manje.
What they knew about the first engines was wonderful in those days, and it was world news.
Okwakwaziwa ngenjini yokuqala ezweni kwakuyizindaba lezo emhlabeni kuyindaba enodumo leyo.
First vehicles could go as fast as 10 miles an hour. They warned that many people would be killed at such a speed.
Abantu ngathi kusasungulwa imoto kukhona imoto ezayikwazi ukugijima amayela elishumi ngehora kuthiwe eyingozi enkulu leyo kuxwayiswa abantu ukuthi msani ugijima kangako.
Now there are vehicles, well, rockets that travel with people in it at over 20,000 kilometers an hour.
Manje khona imoto khona ama rockets akwazi ukuthi agijime ama kilometers u 20,000 ngehour.
And there are faster things. Even the petrol engine might become a thing of the past when you perhaps on another generation. They've started with the first hydrogen vehicles. They just pump air into it, or the part of air that is hydrogen.
Mhlambe ngishone imoto zika petrol esizukulwane ezizayo kuyoba indaba nje ixoxwayo ukuthi kwake kwakhona imoto ezayigijima kangaka ngoba mhlambe ngenzeke esikhathini esizayo mhlambe kube kukhulunywa ukuthi kukho kusungulwa imoto ezihamba ngomoya ama hydrogen kusho ukuthi okuzoba sekuyikhona mhlambe into entsha ke le into esemathini.
But even if you know all that, and most of us know very little even about the old engines, let alone the new ones.
Noma ngabe unolwazi ke lakho konke lokho abanye bazi kakhulu ngemoto ezindala ulwazi lwamanje lemoto zamanje kungakuphathi nakuphatha lokho.
Even if we know all future knowledge,
noma ngabe unolwazi lwekusasa,
and if we add to that at the end of verse 2 all faith, all religious power, so to say,
masinezelela futhi lapho noma ngingaba nokukholwa konke namandla asekukholweni.
Speaking here of dramatic faith, faith that is visible and works and even moves mountains.
Lapho kukhulunywa ngokukholwa okunamandla, ukukholwa okunokunyakazo okungadiliza kunyakaze isintaba.
But without this single ingredient, all that knowledge, prophecy, eloquence, understanding of mysteries, and all the knowledge of the future, and all faith, all put together, the sum total of it is not even a little bit. It is nothing.
Noma kodwa mangabe ungenalo lento loluthando lento nje encane uthando ungaba nolwazi olukhulu ungaba noqondo okukhulu ungaba nokuhlakanipha ongakanani ungaba noprofet konke sekuhlanganiswe ndawonye lithi izwi lenkosi akusho lutho.
We should already be asking ourselves, well, what have I been busy with then this past week?
Sibele sibuza umbuzo ukuthi kanti ke yonke sonke lesi sikhathi leli viki nje lidlule bengenzani mina?
What am I busy with even now?
Kumanje kanti ngenzani?
If everything put together is in vain without this ingredient, and this ingredient is everything.
Uma konke sekuhlanganiswe konke kungasho lutho uma kungenakho lokhu okuthiwa ingredient lokho kodwa nje kube kukodwa khona.
Without it we have nothing.
Ngaphandle kwakho asinalutho.
Then in verse 3 of 1 Corinthians 13 we discover that we also are nothing without it.
Evesini lesithathu sithola ukuthi kwathina asilutho ngaphandle kwaloluthando.
Get nothing, we gain nothing, we will receive nothing forever without it.
Ngeke sithole lutho, ngeke sibe lutho, ngeke sifinyelele indawo, asiyoba ilutho ngaphandle kwaloluthando.
Even if it is a sacrificial life you live, and it speaks here of the works that usually go along with love. Even if you're able to do these outward signs without the inward ingredient of God's love, without it, you gain nothing.
Noma ngingaba nolwazi lonke, noma ngingaba nokuzinikela, ngenza izinto ezibonakalayo, ezibonakalayo ngaphandle, kodwa ngaphandle kwalento angilutho.
Look at it. Even if I bestow in verse 3, all my goods to feed the poor.
Obheke evesini lesithathu ukuthi noma ngingakhandwa ngamatshe ngithathwe zonke into zami zinikeze abampofu.
That's a real humanitarian, philanthropic, kind spirit. Surely that is love, isn't it?
Lokhu kungani kubona kubalekisa ngosobala ukuthi ha umuntu owenza lezi zinto ukhombisa uzwelo, ukhombisa ukubonelela abanye abantu, ukhombisa inhlalakahle nabanye abantu.
We'd sing the praises of such a person. The world would offer them the Nobel Peace Prize.
But
it goes further. It says, even if you are so sacrificial that you give not only your goods, your property, your house, your things, but you even give yourself without God's love, it's still nothing for you to gain. There's nothing in it.
Noma unokwazi ukuthi wabela abampofu abangenakho uphi izipho kangangoba ungazi udelele ngisho umzimba wakho kodwa konke lokho mawukwenza kungenalo uthando.
So it's really cutting to the quick. This drives the point home. In case we escape through the net in verse 1 and we still, as the net got finer, we escaped in verse 2. By verse 3 we say, well, what is it? And also, how can I get it?
Noma ngabe lokhu esikhulunywa lapha kubesi 1 lapha na esahlukweni se-13 kube ngathi mhlambe khona lapho ngase uphunyuke khona wena nasevesini lesibili kodwa mase sifike evesini lesithathu kube ngathi siya ngoqina isefo ayikho indlela yokuphunyuka siyabanjwa ngqi.
What is so important that without that ingredient, even if you become a martyr for the faith, imagine even being burned alive at the stake.
Awucabangisise kahle. Uma ngabe ungenalo loluthando, noma ungaze ufinyelele ekuthenini umzimba wakho ushiswe, uzinikele, uzidele ngaleyo ndlela kuba ushise umzimba wakho, kodwa ngokungabi kwaloluthando kuthiwa lutho, kuchazani konke lokhu kanti.
That without it, you gain absolutely nothing.
Ngaphandle kwalo awuzuzi lutho futhi kawutholi lutho.
It makes me to have to tremble before God's word.
Lokhu kudala ukuba ngibe nokuthuthumela ezwini likaNkulunkulu.
I cannot but say, Lord, all that I've been doing in all these years and all the work I do and the efforts, it can all be utterly useless and in vain.
Lokhu kungidala ukuba ngicabangisise kahle ngiqalaze emuva ngibheke emuva ngithi awu Nkosi konke lokho esengikwenzile konke lokho engikwenza njengamanje konke lokho esengikwazile ukuthi ngiphumelele khona kanti chaza ukuthi akulutho ngempela.
Now of course this is not a discouragement to good works. This is not to make you say, well, I'm giving it up then. If my good deeds and my helping others and my sacrificial lifestyle of giving and donating is all useless, then I'm just going to throw the towel in. No, that's not what it's saying.
Nokho-ke lokho akusho ukuthi wena owenza lokho ozinikelayo nofaka amandla akho nosebenzayo wenza zonke lezi zinto sekumele ukuthi manje uthi dedeleleke manje uthi akusizi lutho noma ngakhona engikwenzayo kanti akusizi lutho phosa ithawula cha akusho njalo.
But it's telling us that unless all these things, our eloquence, our gifts of ministry, our understanding, our discernment, our knowledge and our sacrifice, unless it's not just mixed with love and oiled with love, unless it's driven by love, unless it's founded by God's love and on that rock bed, it is all in vain.
Lokhu kuchaza ukuthi uhlakanipha kwami, ulwazi lwami, ukuzinikela kwami, ukukhuluma kwami, indlela engifinyelela ngayo ekukhulumeni nabantu, uprofetha, ukuhambisa umbiko, ukuqonda, ulwazi, izimfihlakalo, ukwazi konke okusula ukuqonda konke ukukholwa. Kodwa konke uma ngabe kungenakugcotshwa ilamafutha, kungenakuqhutshwa iloluthando, kungenakugcotshwa ilamafutha aluthando, kusho ukuthi konke kuyilizelelo.
You've heard enough sermons, I'm sure, and you've heard about this topic many times, and you know that there's a difference in various types of love, human love and God's love. I won't even go into that.
Usuzwe okuningi ngale ntshumayelo ngothando luchazwa ngezinhlobo-ntobo ezalo ezahlukeneyo. Ngeke ngingene ngijule kulokho.
Obviously, this must need a miraculous, supernatural love, and it must be the love of God.
No, no, ko. Lokhu kudinga isimanga sikaNkulunkulu, kudinga amandla kaNkulunkulu, othando luzobonakala kuNkulunkulu.
Now, this is so practical because right there and then, as we begin to ask ourselves, well, what is it like? I hear about love, but what is it like? It goes into the details of a very practical way to understand and recognize it.
Kwisimanga lokhu esikhuluma ngakho okukhulunywa lapha ezweni leNkosi, akudingi ukuba siqhumise amakhanda sibhekisise ukuthi kanti kuyikuphi okukhulunywa ngakho usukela ekuqaleni sobala le ndaba ukuthi kuqondwe kuphi ngempela.
I'm going to look at that very briefly, and then I'd like to end with a final point of looking at the how to. How do we arrive at this love? How do we get it?
Ngifisa ukuba sifinyelele masinyane endabeni futhi sithole nokuthi umuntu ulithola kanjani, uluzuza kanjani lolu hlobo lothando.
Some practical measures that we have to take.
Lokhu kubalulekile ukuthi kwizinto ezisobala neziphathekayo esingazenza ukuze sifinyelele kulolu thando.
Lest we're of the attitude that we're waiting for that love to happen and to just get into us.
Khona ke ufuna sikhohlise sibe nesimo sokuthi kuzomela ngilindele nje ngibhekele lo thando ukuthi lokwenzeka kanjani empilweni yami.
I just wanted two examples as it says what it is, as it defines it, verse 4.
Ubheke nje evesini lesine ukuchaza ukuthi luyini lolu thando.
Love is patient. In my version here it says love suffers long.
Kuthiwa uthando liyabekezela, kuthiwa uthando lunokubekezela isikhathi eside.
It comes right down to your everyday life.
Luqhamuka njalo, lubonakala njalo empilweni yakho yosuku nosuku.
It takes it right out of the emotional into the everyday doing it of living your normal life.
Uthatha kulokho okwazi ukuthi ukwenze mhlambe ube mhlambe semizweni lukuthathe kulokho ukufinyelele kulokho okwenzayo usuku nosuku
ephilweni. Case you're wondering, well, what does it mean love is patient?
Mhlambe omunye nombuzo ukuthi chaza ukuthini ukuthi uthando luyabekezela.
Start by asking yourself, how long has God been patient with you?
qala ngokuthi uzibuze wena ukuthi uNkulunkulu usekubekezelele kangakanani wena.
That's the best illustration of patience.
Na soke sibonela ukuyisona sona sihle sokubekezela.
That you stand astounded at how long suffering God has been with you.
Ucabangisise ukuthi sekungakanani uNkulunkulu ehlupheka khathazekile ngawe.
Think of what you're like and what you've been like and how you have caused God to have to suffer long and He has been patient with you.
Cabanga ukuthi ubunjani, cabanga ukuthi unjani, cabanga ukuthi uNkulunkulu wakubekezela kangakanani, cabanga ukuthi uNkulunkulu wenzani ukuba akhiphe kulokho ekhona.
Keep in mind, just by the way, in case you take the illustration too far and you say, well, that's wonderful, so I can just hang in there and He'll just be patient with me forever. No, not at all.
Cabangisisa kahle futhi ukubekisise kahle ngoba ngifuna engqondweni yakho ukuthi kumele lokho engikwenzayo uNkulunkulu uyangibekezelela nje uyoba kanye nami ungayikhohlisi ngaleyo ndlela.
In another place God says His patience is there to lead us to repentance.
Kwelinye ivesi lithi ukubekezela kaNkulunkulu uyasibekezelela ukuba sibuyele kuyena futhi siqhubekele ebuhleni.
If you marvel right now that God has been patient with you regarding a certain issue, then repent of that issue, of that sin today. Don't stretch His patience another day.
Uma wena ukhumbula ukuthi uNkulunkulu sekubekezelele entweni ethile noma esonweni esithize, phenduka kuso njengamanje. Ungalindeli okunye futhi ukubekezela kaNkulunkulu okwedlula lokho akwenzela khona.
Let's leave that. We've got too many things to look at.
Asikushiye lokho siqhubekele phambili.
Love is kind. Love does not envy or love is not jealous.
Uthando lomnene, uthando lomhawu, alinamhawu, uthando aluzigabisi.
Let's just look at that, the last two parts. Love is not jealous and love does not boast, it says. The last part of verse 4.
Asibuke lokho ama indaba lezi zangasegcineni, uthando aluzigabesi, uthando aluzikhukhumezi.
They're actually both part of the same coin, just two different sides of one coin.
Kunenhlangothi embili lapha, ngapha nangapha.
Jealousy puts other people down.
Umona ubashonisa phansi abanye abantu.
Boasting puts yourself up.
Ukuziphakamisa nokuyikhukhumeza kukubeka ngathi uphakeme kakhulu.
Envy is trying to squash others through criticism and through just resisting and hating others.
Umona udala ukuthi abanye bacindezele ubashonise phansi ufuna ukuthi bangabi lutho.
And boasting, it says it in different ways, vaunting yourself or puffing yourself up or parading yourself. Boasting is the final state of selfishness.
Ukuzikhukhumeza, ukuyiphakamisa, kube ngathi ke usufike kuyona ndikimba yendaba yokuyiphakamisa nokuyiqhenya, mangabe usufike lapho uyiphakamisa khona, uziveza khona.
C.S. Lewis, great apologist for the Christian faith and an author of many wonderful Christian books, said that the utmost evil, the worst evil, is bragging.
U.C.S. Lewis osolwazi odumileyo futhi ke nobhala incwadi eningi zokukholwa uthi ke ukuziphakamisa kudala ukuthi uhudulele phansi abanye abantu nokushonisa phansi futhi abanye abantu.
Futhi ukuyiphakamisa ububi obudlula konke kungukuyiphakamisa nokutshela abanye ukuthi izenzo zakho zinhle kangakanani. Bragging, the utmost evil. Have you thought of it in that way before?
Ukuzigqasha ngaleyo ndlela sekwacabanga ngaleyo ndlela.
Just to sober you up, what do you have that God hasn't given you?
Ake sibukisise ubukisise engqondweni yakho nje, ikuphi ona ongenakho uNkulunkulu angakunikezile khona.
What health do you have that you are so confident about as if though you have produced it and it's yours?
Iyiphi impilo onayo ongayiqhenya ngayo uyiqashe ngayo ukuthi hayi lokhu ke kwenziwe mina into yami le ibunjwe yimi le.
You and I are just a hair breadth from our last heartbeat.
Mina nami siyinto nje ephephukayo efana nje nonwele into ephephukayo nje.
That self-confidence and bragging nature of yours is the utmost evil, for it is a rejection of God and it is deception to the uttermost. Even what you might have done and done for others, what could you do without the health and the blessings that God has given you to do it with?
Do
you find yourself with a desperate striving to be recognized, and therefore you have to brag a bit just to embellish the stories you tell and to add a little bit more to what was really true, just to gain the attention and to brag about you?
Ingani wena kumanje uzama ukuziveza, uzama ukuzakha, uxoxe indaba, ukhona indaba ezamaqiniso oyizwile, unezelele ufake osawoti lapho ukwenzela ukuthi abantu banake wena, konke lokhu kwenzela ukuthi unakwe ukuze uphakame wena, impakamo yakho ibonakale.
Then in verse 5, love does not behave rudely.
In
other words, it does not misbehave. It is not impolite. It is the utmost respect for others.
It
teaches you to be tactful and careful and wise.
Lufundisa ukuba umuntu aqaphelisise, anakisise futhi abe nokuhlakanipha.
Sometimes you have to be very tactful and very careful.
Ngesinye isikhathi kumele ukuthi umuntu aqaphelisise impela futhi aqaphelisise kakhulu futhi.
Heard yesterday of a new minister and his family who moved into their new church. He was ordained to, he had been transferred from one church to another.
Izolo ngeke ngaba nomfundisi obe ogcotshiweyo futhi ke obe khushulela kwezinye indawo asuke kwenye izinye indawo kwezinye indawo.
And when they arrived, one of the church ladies baked a pie as a welcoming gift and presented it to them at their home, a big pie for the minister's wife and his children.
Lapho efika kule ndawo ke omunye ke uyilungu lebandla kule ndawo afika khona wayesembhakela ke yena nonkosikazi wakhe nengane zakhe umndeni wonke uphaya bebamukela phela ukuthi nabo bafikile.
And well, when they just cut it open and they tasted it, they realized that the lady of the church was not gifted in pie making.
Lapho ke besika lo phaya kuba phela badle sebeyathola ukuthi abantu lo lelilunga lebandla alinasi isipho sokubhaka ophaya.
And they just couldn't stomach it, and they reluctantly had to just throw it into the rubbish bin.
But then
the minister was in a predicament. How was he to say thank you and be honest? And he wrote a letter, something to the tune of, Dear Mrs. So-and-so, thank you for your kindness and generosity to me and my family. I can assure you, with a pie like that, it's not going to stay around in our house for long. Now, sometimes tact is just an excuse for being ashamed of the gospel, and we pretend we're being wise, but we're just embarrassed about our Lord.
Sometimes ukuba sibe namahloni ngevangeli lenkosi yethu Jesu.
So make sure that if you're tactful, if it's the love of God that makes you not rude, then that it's from God and that it's not just a cunning and your own wisdom.
Qaphelisisa kahle ukuthi uthando nalo kungabe yilona uthando lokuzikhukhumeza nokuzifunela kwakho futhi udale lokho ukuthi ungabe umuntu ongena musa ngoba lokho akumukeleki
uNkulunkulu. Now end with a final point which consists of about 6 or 7 on how to.
Ngifika ke manje endikimbeni yendaba ukuthi elandulela amaphuzu lesikhulume ngawo ukuthi ke manje singafinyelela kanjani.
If God's love is the crucial ingredient without which everything else is just stupid and doesn't even come into the picture, is absolutely nothing.
Uma ngabe uthando kaNkulunkulu lidala ukuthi konke lokho okunye okukhulunywe ngakho ukuhlakanipha ulwazi konke kuphenduke sekuhlanganiswe konke kube into engelutho.
If these ingredients, as we've read the definition of it, it's so high, so unreachable, so to say, within our human strength, and it is.
Uma lolu thando kungafinyeleleki kulona, uma sicabanga lokho esesiphuma khona uthando luyabekezela uthando, uthando uma ngabe ukwazi ukwenza izinto, ukwazi ukuprofetha, ukwazi konke lokho okunye, futhi singathi nakho kuwubizo oluphakemeyo, kodwa selihlanganisiwe kungelutho uma ngabe singenalo uthando, pho ke sizofinyelela kanjani kulolu thando na
kulesi. To be desperate before God and crying to God in our hearts and often saying, God, I need this love. Show it to me. How do I have this love?
Kumele kuba ngeqiniso sikhale sibheke uNkulunkulu ngokukhulu ukujula sithi uNkulunkulu ngeqiniso umuntu uzofinyelela kanjani kulolu thando oluyiquality njengalena.
The first point is that you've got to start in God.
Into yokuqala kumele ukuba uqale kuNkulunkulu.
You've got to be born of God to have this love.
Kumele kuba uzalwe nguNkulunkulu ukuba ube nalolu hlobo lothando.
I said our second text was 1 John 4 verse 7. Let's briefly look at it.
Ishilo ngathi ke sothola ngokaJohane oqala isahluko sesesine verse 7.
Beloved, let us love one another, for love is of God. And everyone who loves is born of God and knows God.
Kufundeka kanjena, bathandekayo masithandane ngokuba uthando luvela kuNkulunkulu, nabo bonke abathandayo bazelwe nguNkulunkulu.
We discover here that without new birth, without being born from above, without God implanting himself into you, you will not be able to reach for this love.
Iphuzu lokuqala sithi ukuthi uma ngabe ungazelwe nguNkulunkulu, uma uNkulunkulu engazange azitshale yena kuwe, uma uNkulunkulu engazange afinyelele ngamandla akhe kuwe, asina kufinyelela ke kulolu thando lolu okukhulunywa ngalo.
Going back a chapter, in chapter 3 verse 9 it says, whoever has been born of God does not sin, for his seed, that is God's seed, remains in him.
Asibuyele esahlukweni esandulela lesi sesine, sahluko sesithathu ivesi lika lishagalolunye lithi lona, lowo ozelwe nguNkulunkulu akenzi isono ngokuba imbewu yakhe ihlala kuye.
You have to ask yourself the crucial question, am I born again?
Kumele ukuthi uyibuze lo mbuzo ojulile osemqoka, ngizelwe yini kabusha?
Am I converted?
Ngiphendukile yini?
Have I repented and turned to God and am I living a new life?
Ngiphendukile yini ngabuyelisela kuNkulunkulu ngaphila impilo entsha?
And we find here that this ingredient becomes possible when you're born of God.
Sithola ukuthi ke le quality yalento lena esingathi yona eyolisa yonke into itholakala ngoba sizelwe nguNkulunkulu khona ke singafinyelela.
We've read there, he who is born of God has received the seed, that is the nature, That is the character. It is simply the Spirit of God. It is Jesus Christ in your heart.
Sikutholile. Ozelo uNkulunkulu uthola imbewu entsha. Kusobala umoya kaNkulunkulu, isimo sikaNkulunkulu, indlela kaNkulunkulu.
We could put it like this. You've received the DNA of God. You've received the basic building blocks, the basic building blocks of life itself.
Kusho ukuthi mangabe sithole lokhu sithola uDNA lo sengathi isisekelo indikimba into lena esingamele siyiqhakambise yomuntu ozelwe uNkulunkulu.
So have you been born into his family? Because you cannot begin to display your father's characteristics if you're not born of him, if he's not your father.
Uzelwe yini wena uNkulunkulu na ngoba awuna veza isimo somuntu osemndeni kaNkulunkulu ungaqhamuki kuyena ungazalwa uyena.
I'm just going to look at a few random points. I said this is the last point, the how to. I said there are about 6 points. Secondly, consider and marvel at his love.
Ngitheke sengise endimeni yokugcina sibheka manje ukuthi singafinyelela kanjani lolu thando bekuse iphuzu lokuqala lelo baphuza isithupha elesibili bhekisisa lolu thando lwakhe oluyisimangaliso.
I'm not putting it in any specific order or sequence. I hope at least one of these points means something to you.
Anginako ukubeka ngixhume ngendlela okulandelana kwakhona ukuba siqonde kahle. Ngizothatha nje lapha nalapha ukuba lokho esizokusho lapha kube nengcazo kuyona yona kuwena.
Spend time considering God's love for you.
Ake uchithe isikhathi sakho unakisise ubhekisisa uthando lukaNkulunkulu kuwe.
In other words, even when you are born again, don't say, well, that's it, it's done, it's finished, and therefore it's going to happen. There are some things that you've got to do. That's what we're considering now. 1 John 3 verse 1, have a look at that.
Ungasho wena ukuthi cha mina sengisizakele sengazalwa kabusha sekwenzekile. Cha, kumele ukuba sithathe le ndaba sibhekisise kahle ngoba kwindaba esaqhubekayo kuJohane oqala sasihluko sesithathu nakho lapho kushiwo khona.
Because remember, you may have received the seed of God, but you may have so crushed that seed, or so blocked his seed, and so grieved his spirit that there's no evidence of his presence.
Ngoba ngenzeka ukuthi wazalwa kabusha, wayithola le mbewu entsha kaNkulunkulu, kodwa manje sagqibeka, kodwa manje ayisabonakali, isivindi nje ngesimanga mhlambe sempilo yakho.
Look at 1 John 3 verse 1, and consider with me here. Behold, what manner of love the Father has bestowed on us.
Awubheke njena uJohn oqala esahloko sesithathu verse 1. Bhekani uthando olungaka sinike lona uBaba.
That we should be called the children of God.
Lokuba sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu.
Have you ever marveled at that and just contemplated and meditated and stood astounded and adored and worshiped God as you think of his love towards you?
Usike wacabanga yena ngamandla alolu thando kaNkulunkulu olumangalisaka lendlela olumqoka kangaka olufinyelela kwazi kufinyelela kuNkulunkulu nakuwena umuntu.
Maybe you've never considered his patience with you.
Mhlamba akazonakisisi indlela akunakekela ngayo nakubekezelela ngayo.
Could be that you're hanging on to sinful things because you just don't see and recognize his manner of love.
Mhlamba ubambelele esonweni sakho ngoba awuliboni lolu thando olungaka uNkulunkulu akuvezela lona.
In fact, maybe that's why you persevere in some purposeful wickedness, because you do not behold the love of God.
Mhlamba ingakho uqhubeka wenza okubi okujulile kangaka esonweni ngoba awuliboni lolu thando olungaka uNkulunkulu asinike lona.
Consider this, that his love is not free.
Bekisisa futhi ukuthi lolu thando
Well, it's free for you to receive. It's not free for the giver.
Khumbula ukuthi lutholakala ngesihle, yebo, kodwa ke kumnikazi walo onikezayo alwenzekanga njengaleyo ndlela kwakhokho inani.
You freely receive, but let me tell you, and the Bible makes it clear that you were bought with a price.
Yebo wena luthando ulwamukela ngesihle kodwa wena futhi uthengwe ngenani.
We are reminded, for instance, 1 John 4 verse 19, that he first loved us. Recognize as you behold his love that instinctively you have hated God. I don't know how people can say, I've always loved the Lord. By nature, we are rebels against God. If you've always loved the Lord, well, then you first loved him. But he loved us while we hated him. But as you behold and consider that love, don't make it cheap. It costs something. It costs the most precious thing in the world and in the universe, God's own Son.
Inani laloluthando lubiza kakhulu lapha emhlabeni nasemkhathini akukho ongalinganiswa nenani ongalikhokha ngaloluthando.
Have you considered Christ bleeding for you?
Ukwacabanga yini ngoKristu opha ophela wena?
That's the second point that I want to just touch upon, helping you towards God's love in you.
Ilolo elinye iphuzu engithanda ukuba ke silibhekisise.
Because when we understand, even if it's only dimly, God's love, it melts us and it causes a stirring of love towards Him. And it causes you to look at other people very differently when you behold God's love for you. You see them as potential trophies of grace. You look at them as a possibility of God and as people loved by God, as defiled as they may be.
Uzobabonela abantu kungabantu abathandiwe uthando lukaNkulunkulu abakhathalelwe uNkulunkulu abahlushekelwe uNkulunkulu noma bebabi noma bengcolile uzobona ukuthi wayebathandile uNkulunkulu abantu.
We've read in Corinthians, love is not rude, love is patient. Well, you become very careful, very patient, very polite and honoring towards a person who is loved by God. If you think of the price upon that person's head and the preciousness, the value that they have towards, that the Lord Jesus holds them in, then you begin to treat them a bit differently.
A third point,
grow in His love. It's something that has got to be grown. Remember, we've read there that God has planted His seed in us if we are born of Him and He is our Father. It's His seed, now it's got to grow.
Kumbula phela ukuthi lolu uthando kaNkuluNkulu masilithola luba imbewu. Imbewu ke iyakhula kulindele ukuba ube khona ukuqhubeka kwempilo.
Do the things that make you grow.
Yenza izinto ezizodala ukuthi ukhule.
Avoid the things that stunt your growth.
Twaya. Shiya izinto ezidala ukuba ukukhula kwakho kume ndawonye.
Spend time with the word.
Ichitha isikhathi sakho nezwi likaNkulunkulu.
Deal with sin thoroughly and properly according to the way that God shows you so clearly.
Yilwa nesono ngendlela ejulile, ngendlela esoba.
In other words, grow up. And if you don't turn to it, but if you make a note, if you're writing notes, in Ephesians 3:14-19, it says, and I'm just quoting half a sentence to you. 3:14-19. It says there, and I'm just taking little points out, His Spirit in our inner being, we being rooted and established in love, filled to the measure of the fullness of God. In other words, grow up in God.
Size sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa nasekwazini indodana kaNkulunkulu.
We'll leave it there. You can go and read that at home. It's just that whole context there speaks about growing up in God's love. If you've received it, then grow it.
Konke lokhu sikhombisa ukuthi lolu thando lukaNkulunkulu lidala ukuba sikhule. Uma ngabe silitholile na kanjani ke khula phela masikhule kuloyothandweni kaNkulunkulu.
It's become fashionable to want to be tall. Sekuyi fashion ukuthi umuntu ingane ithanda ukuthi akhule aze abe omude kakhulu. It hasn't always been like that. But it's considered to be a great advantage. I have many bumps on my head to prove otherwise.
But
let's just speak spiritually. Are you a dwarf spiritually? I don't mean that you need to grow up and be tall, in other words, to boast and be vainglorious, but are you at the growth where you should be today? Or are you a midget? You stunted? You're a runt?
Noma mhlambe umuntu omiyo nje umuntu ongaqhubekiyo umuntu oshoti.
You're never able to look in the eyes of your colleagues because they've just surpassed you.
Awukwazi ukubhekana nalabo osebenzelana nabo ngoba mhlambe uthi hayi bayadlula wena.
Get cracking, get going, and let go of the things that are dwarfing you.
Kubekela phambili, sukuma, shiya izinto ezikwenza ukuba ungakhuli, ube umuntu nje kube ngathi ume ndawonye.
There are some biological causes for lack of physical growth, like the lack of vitamins, essential vitamins when you're a little baby.
Abanye abakhuli ngoba vele uma sikhuluma nje ngokomzimba abanye batholanga ukudla okuyikhona khona okuzobakhulisa ingakho ke baba nokuthile okudala ukuthi bangakhuli.
Well, if you think that you can just attain to these things that we speak of and meantime you're feeding yourself with junk food,
uma wena ungakwazi ukuthi ke uqhubekele phambili ngalezi zinto lezi sokukhulunywe ngazo wena uqhubeka wena uzinikeza uzidla uzifida ngokudla njengomsebenzi ucabanga ukuthi uzokhula.
If you feed your flesh and feed the carnal nature, well, that's what's going to grow and dominate, and you'll be ruled by the flesh, by sin.
Uma wena unakisisa unaka uba udle izinto ezizonaka inyama yakho nje nadayile nje konke lokho okudlayo ungakwisi ukukhulisa esonweni na kanjani kuzokubona uqhakamba empilweni yakho.
Fourthly, learn to obey in order to live.
Okwesine, funda ukulalela ukuze ufinyelele othandweni.
And just do it. Don't say, well, I don't yet feel like it. It hasn't arrived. I don't yet get it. Just do it.
Musukusho ukuthi akakafiki, angakakuboni, angakakuboni kwehlela kumina. Akudingi cabange konke lokho. Kwenze nje.
The world might say, just do it, but it never provides you with the power to do anything. God says, do it, and He does it in you if you're willing to obey.
Izwe lingakutshela ukuthi yenza lokho. Lingakunikezi lutho olunye ozodala ukuthi ufinyelele kuleyo nto leyo. Kodwa uNkulunkulu yena uthi kwenze, abese kunikeza futhi nezinsiza kukhula ukuthi uzokhule kumele ukuthi wenzile.
He says to the lame man, arise and walk. Take up your bed and walk.
Uthi kulona oyisishosha, sukuma, hamba, thatha uhlaka lwakho, hamba.
Say to your lame heart, obey God, O lame heart, and rise up.
Ithike enhlizweni yakhe isishosha. Hawu inhliziyo yami isishosha. Vuka, sukuma, hamba.
In the same context of what John has been telling us in his epistle, there are a number of commands. He speaks about what God has done, but then he says, now you do this.
Lapha encwadini kaJohane kuningi uNkulunkulu akhulumayo ukuthi ke usiwenze lokhu nalokhu nalokhu yana kodwa ke nakho kumele ukuthi ukwenze.
Look at in chapter 3, 1 John 3 verse 11. This is the message we've heard from the beginning, that we should love one another.
Evesini lika 11 lapha lesahlukweni sesithathu incwadi ka 1 John 3 nanti izwi enalizwayo kwasekuqaleni ukuba sithandane.
It's a command. Do it.
Umyalo lowo yenza kanjalo.
Just a chapter before it says in verse 15, do not love the world.
Esathukene singaphambi kwaleso iverse leshumi nanhlanu ukuthi ningathandi lelizwe.
All the things in the world.
Nezinto ezisezweni.
If anyone loves the world, the love of the Father is not in him.
Lo othanda izinto zezwe, uthando lukaBaba lihlali kuye.
Do you want to get rid of the love of the Father? Love the world.
Uma wena uthanda ukuba ususe uthando lukaBaba osezulwini, thanda izwe ke.
And it's also a proof that the love of God is not in you.
Lokho kuphawu olusikhombisayo ukuthi uthando lukaNkulunkulu alukho kuwe.
But don't try and work out the debate. It says, love not the world. It's a straight, simple, clear command.
Ungazami uzame ukwenza impikulumo mpikiswano. Nanku umyalo ungalithandi izwe. Kumele ukuthi ungakwenzi lokho.
Read a little bit further on when you get the time. What is the world? What are the things in the world that it speaks about?
Uma uthola ithuba ifundele, utholisise kahle ukuthi yini izwe iBhayibheli elikhuluma ngakho lapha na.
So it's a command. Loving is a command.
Kumyalo lona, uthando kumyalo.
It's something you receive, but it's also something you do. It's a verb and not a noun.
Kuyinto lena oyitholile, kusho ukuthi kuyisenzo akulona kuyisenzo kumele ukuthi ukwenze.
It has been said that a bell is not a bell until you ring it.
Bathike abashoyo bathike insimbi akusiyona insimbi uma ngabe nginakukhenceze.
And love is not love until it gives itself away.
Uthanda akusilona uthando uma ngabe ngeke ukwazi ukuthi usuduke luqhelele omunye umuntu.
Love has to be done.
Uthando lumele ukuba lwenziwe.
Puzzle you it out and debate and spend hours and weeks and months and waste years saying, now how do I arrive? How do I get hold of this thing, this missing element, this without which I am nothing?
Ungayiqhumisiki ikhanda ufuna izinto ukuthi kambe noma inkulumo mpikiswano ama debates ukuthi kambe ngenze njani ukuze ngifinyelele kulolu thando. Yenza lokho okushiwo izwi lenkosi, into leyo engatholakala.
It's been absolutely practical and it's just saying, do it. Love not the world. Love the brethren.
Into esobala lena kushiwo umyalo ungalithandi lelizwe, thanda abazalwane. Yenza njalo nje.
The world teaches us the opposite. It speaks about, I fell in love.
Izwe lisifundisa okunye, lisifundisa ongekhona umuntu athi ngizwe ngimthanda.
the same person, maybe sometime later, when they want a divorce, they'll say, well, I love somebody else now. It arrived. The feeling came. The chemistry was there. It happened. The true love of God has to be done. I leave out another point. I was going to add the point of let love be your motive, but I want to draw right to an end now. Go to the last point of the last point. Be cleansed. Be purified in order to love. In the context of 1 John chapter 3, where it says, behold the manner, contemplate on the manner of God. And it speaks about loving the brethren. It also says in verse 3, and everyone who has this hope in him purifies himself just as he is pure.
Encwadini yokuqala kaJohane sahluko sesithathu liveza ngokusobala ebesini lesithathu ukuthi bonke abanalo lolo themba kuye bayazihlambulula njengokuba yena ehlambulukile.
Purify yourself. Let the blood of Jesus Christ be made use of. Bring your sins to the cross. Confess them. Deal with them if you want to love.
Iba umuntu ohlambulukile, vuma isono sakho, zihlambulule, vuma isono sakho ukuze ukwazi ukuthi ufinyelele kulolu thando lukaNkulunkulu.
Otherwise, the quickest way to destroy God's love is to allow sin to rule in your life.
Ngale kwalokho uzovumela ukuba uSathane asebenze empilweni yakho esikhundleni salolu thando.
1 Corinthians 13 will forever be a mystery to you. You'll never understand it and never live it.
Uthando lolo silithola kwabaseKorinte isahluko seshumi nantathu kuyoba umlando nje kuwena, angeke uliqonde, angeke ulwazi, angeke futhi ufinyelele kulona uma ngabe ungayivumelanga lezi zinto ukuba yisebenze empilweni yakho.
Forget about the long, complicated list, and you say, but what about the years and years, and what about this, and what about... Well, just deal with the obvious thing first. Purify yourself. The Lord Jesus said to his church in Revelation 3 that if you realize that you have fallen from the heights of this first love, then repent, be purified, do the first works of repentance.
Zihlambulule inganizwe lesi lesitshele incwadi nesambulo ukuthi kumele ukuba sizihlambulule sivuke lapho siwe khona senze imisebenzi yakuqala.
Go and apologize, make right, make restitution, do the things that brought about the first love.
Hamba kwenza ukubuyisana nabanye abantu, vuma isono sakho, yenza lokho kuzodala ukuba kubuyise uthando lwakho lwaqala.
Just before I came here late last night, I shared with Brother Fanos BC about this topic, and he added this point, and it's so essential, and this is the final conclusion of all that we've discussed.
Ebusuku izolo lapho ngikhuluma nomfethu umzalwane ofana nosibisi ngale ndaba lena nakho akushilo okuyikhono sekuphetha yonke le nkulumo yethu ngale sihloko
sokuthi. That is that as you do this, the fragrance of God's love will stick to you. And there will be a wonderful aroma of Christ that just travels with you.
Uma ngabe ukwenza lokhu, iphunga elimnandi likaKristu lizohlala kuwena.
He said to me, what a pity that there is so much of ourselves that sticks with us.
And
wherever we go, our perfume fills the air instead of the perfume of God's love following us everywhere.
Iphunga lethu ilona eligcwala kuthina esikhundleni sokuthi iphunga likaNkulunkulu libe nathi lihambe nathi lisakazeke naphi naphi lapho sihamba khona.
This is the life that Christ died for, nothing less.
Let's bow
and pray. Lord, we thank you for your great love that we only have the slightest glimpse and understanding of. Lord, open our eyes through your word. By your Spirit, Lord, reveal the things that have been blocking and destroying your love in us. And Lord, afresh, speak to us, breathe upon us. Help us, Lord, to obey your word. And to fulfill what you've always said, that we are to love the Lord our God with all our heart, mind, soul, and being.
And
our neighbor as ourselves. Lord, we see the great heights and the impossibility of us reaching there without you. Lord, we desperately need not just a touch of this love, but for that love to control us and to possess
us.
Please be with us, Lord, and continue to minister to us and to challenge us and to do your work in us. Help us to obey your word at the same time.
Amen.
Amen.